Maybe it's the way you say my name. Maybe it's the way you play your game. I think that you are the one for me. 'Cause it gets so hard to Maybe it's the way you say my name. I think that you are the one, 'cause it gets so hard to
Ya sabona sana sami phela wena ohlezi nami yazini baby ngicela ubambe isandla sami baby ngiyazi noma inini ufuna ukuba nami ngiyazi wena baby onokubusa imizwa yami ngike ngibone wena nokucinga ngami alipheli kusuku ungekho nami uzongibuza ukuthi angilobole ngani kumele sibe nengane nomozi sakho umndeni eyabangana wiphatha ufuna ukuba nami kube kuye ngawe ngabe uhlezi uvuka nami ngiphathe masungithinta kuvele kubile igazi lami ngiphenduka even phaya masengibona umqala wakho lapha imizwa yami iqula igama lakho angikudeli nobuhle bakho kufana nempatho yakho ke masengibamba isandla sakho baby hey imina ubambo lwakho banye bayangibuza kanti ubani igama lakhe cela ningiyeka mina ngithanda ukwenza kwakhe ngisho ethinta ibhodwe kumnandi ukudla kwakhe ngelobolo kumele ngikhokhele umntwana wenza wani mase ngibhakela kekhekhe yazi uhleko lakhe lifana nse nenhliziyo yakhe ozothinta wena baby ngiphenduka iKing Kong and mina ngidlala ngwafuna amaflop lakumina ufana no-Twitter-ke ngakho ngikufollow bayeke bangagcwali vele bazokhuluma vele bayakhala kendlini ma uphuma phela ngikushukela baby ngithanda mase ngiphuma
Tonight,
'cause it gets so hard to